avoyo yeveleli tu kwimbila ko twisungo avoyo otiri twimba otwisungo tirichiwa akwetu tuyongola hati otiri tupopi otundaka twochichiwa.